Where were? Hey, yeah. Bad money, bad man.
Nimepoana mastaji tunalewa
lewa.
Kakapita kadem kamenelewa
lewa.
Kakaja fasta bila kuchelewa
lewa.
Mwezi dizani nakosa hewa
lewa. Kakauliza kama naito badesti, eti kakolazi kakodi ata gesti, eti cha msingi nisiende na vesti, yani nisiwambia cha mabesti.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Kakachana na mimi DJ, kaka mfata mchapi wa kuasilei, sunajua na kulaga mashemeji. Shemeji we,
na mwana akuvunga kaunga, akachukua namba kabonga, akukacha salama kabonda, akabonda kwa chini kanyunda.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani, aka kamanzi sijui kanani, kana pita pita badimani, aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo splaga, badi swagi yupo, boya KB nawe upo, Lady Mondi naye kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Hii ndo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo. Tunakwenda ki badman, it's your boy badman, badest badman.